Sina furaha moyoni sababu naijua, tabasamu usoni lishapotea. Nimechoka kukaa nyumbani, nili nitasoma shule. Namuona mtoto jirani, kila siku anakwenda shule.
Basi Mola nifungulie njia, sio naniona mja wako mimi mkiwa. Basi Mola nifungulie njia, sio naniona mja wako mimi mkiwa.
I believe in you, angekuwepo dadi wenda ngesoma. I believe in you, angekuwepo dadi wenda ngesoma. Mbele naona giza, sioni thamani yangu, sioni.
Mbele naona giza, sioni thamani yangu, sioni.
Basi Mola nifungulie njia, sio naniona mja wako mimi mkiwa.
Basi Mola nifungulie njia, sio naniona mja wako mimi mkiwa.
Dadi wenda ngesoma. I believe in you, angekuwepo dadi wenda ngesoma. I believe in you, angekuwepo dadi wenda ngesoma. I believe in you, angekuwepo dadi wenda ngesoma.
Pango Records.